Hey. What up, Banks?
Exclusive from ZambianTunes.com.
My homie since day one.
It's Banks.
Since day back.
They crazy beasts.
The one that crush you, nigga. Check it. What you think about this, nigga?
Damn, that gotcha.
And I was like,
Zimbabwean.
I was like,
George Borean.
Fresh off Kumava, and then it's soldier wa mu army. Good consequence, Africa, see nobody who can harm me. Nemo get to Mokombo, Nemo Maba, Moma Tavenin, Ziva Zijan Chaka, Napoli, La Chesa, Satani, my head, Tabakondwell, and Gatin Zila, Neya Fossa. The one that see me dead, Nika Gone Kuma Fossa. Rest in peace, Mose Canon, and I juice Niku Passa. So just don't die, we just rest the couch. Up a level paper, Fika, Vintu Neka, Nambo Doubt, Usiku Kuka, Fipa, sit you dream, Ili Lauda, Kuseni Niku. Kampesa fan akokoda afuna new track na muza ilipa boda mavuto muka baki plus the wow doma show dana jobu ili hadi to you kawazamwe soja susi wandino limba ne kuchilika na dozen macheni yena dula ya satana ya di dozen wakanga kuni kwesa monga papilonia tawa vitundu wana lesa nikali na chakumawa ndepepa mwana lesa nebo notifia balwani mabato ni naleka neni panga chape mani wakanga kuni kwesa monga papilonia tawa vitundu wana lesa nikali na chakumawa ndepepa mwana lesa nebo notifia balwani mabato ni naleka neni panga chape mani haso ndiye moto neku geto kweni choo kama muna ngayo ngayo pali ndime sama noka ngati rapo ni ulimi ni shikasu ni lulimi pali gapo na tushimi ise kwa suka no mani ni ziwa tiwa kembo siwa siwa truboli nwambo kamba nili sili pali makwacha na mashili zeni panga siza mbili balsa panga Yanga mbili Mareke deal na bleka monga dansi ya wa maiko Vingazi muzaleka newe njazi dine saiko Marapa ni pandula ngani funa niza slice Hapa levo pena fika nifa nika nega saifa Kutari kwe na choka ngatu funo ngani tali Kewe dem tleta clown apa manze univali Kema rifle na ngenela swanga chite escape Uno wadia mucha kwatu monga tiala njaya kwetu Wangati muli neo apa manje muli pendelene Wakanga kuni kwesa monga papilonia Tawa vitundu wana lesa nikali na chakumawa Ndepepa mwana lesa nebo notifia balwani Mabato ni naleka neni panga chape mani Wakanga kuni kwesa monga papilonia tawa Vitundu wana lesa nikali na chakumawa Ndepepa mwana lesa nebo notifia balwani Mabato ni naleka neni panga chape mani
Exclusive from ZambianTunes.com
Banks Kumawa soldier 93 Neoness Top cut, catch you. MQ, the dream of entertainment.